download kupitia businessamisupply.com.
Bahari, siwezi vuka bahari bila chombo chochote cha kuelea. Ila bahari, waweza kausha bahari wewe, kwa miguu nikavuka nikitembea.
Mungu,
tofali, naweza beba tofali mimi, nikaliamisha na kulipeleka mbali. Ila ajali, waweza zuia ajali wewe, za kunikwamisha nisisonge na safari. Mungu wangu, nimefanya nini mimi?